Zwap.com. मेरे चिकागत unanifanya niwe happy tangu tumekuwa mwili moja kwa ex wangu siwezi rudi hata kama kwenda gari moja baby basi njoo swahilini ujione vioja mganga analalamika apati wateja amerogwa nachanganyikiwa na mapenzi nayoyapata kwako sasa tushinde njaa kwa nini tushakula kiapo ningeona uzuri wako tani ngeungwa kipofu ningetembea na wewe tani ngeungwa stroke tukiwa kitandani na shindwaga kukustop mtu gani unapiga mpaka bao la kucho
navyonirusha roho na nichanganya hivyo sinipe kidogo baby give me some more navyonirusha roho na nivuruga hivyo usinipe kidogo baby give me some more aya baby give me some more. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Oh, oh. Baby, give me some more. I like it. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Oh, oh. Baby, give me some more.
Tuko mai mpaka watu wache. Wanotaka tuachane na wakitufuatilia kwa karibu ili wasitupate tukazane. Eh eh mimi nakumezea mate na wala tasitaki tutemane na ikiwa mapenzi yajani mimi niko tayari tugongane. Oh, oh. Baby tupige kazi umwaka wa kufosi hata wachawi wanajua mchawi noti. Ah we uogopi wachaga na mini sigara inatoka moshi ningeona uzuri wako tani ngeungwa kipofu ningetembea na wewe tani ngeungwa stroke tukiwa kitandani na shindwaga kukustop mtu gani unapiga mpaka bao la kucho
navyonirusha roho na nichanganya hivyo usinipe kidogo baby give me some more navyonirusha roho na nivuruga hivyo usinipe kidogo baby give me some more aya baby give me some more baby give me some more baby give me some more oh, oh. Baby give me some more I like it baby give me some more baby give me some more baby give me some more oh, oh. Baby give me some more.
Zwap.com.